tababarkan oo la hanqabagabeeyay ardayda jaamacadda Bayo oo ka saabsanay habka lambaro wakaadada muddada uu sadareeraysay xirfadiyo gaar ee yoonkanaga ta ardayduna aana saydiyo hadda barada ayanga cilmiga caafimaadka. Tababarkan intii sadareeraya weli baabiyaya Dr. Ismaaciila Maxamed Xasan oo kormeeriya shaybaarka sare ee Mankay Medical ardaydu oo si failiyoon ku faa'iideysidayna hana kumida ardaydu ku faa'iideysatay tababarkan iyo waliba iyo ku hadaleena waliyaabo iyo kabaradena tababarkan waliba iyo umahadnagana maamulka jaamacadda Bay iyo macalinka casharka siiyay iyo ona dalbadena in tababarada noocyadan oo kala la hanbadiya.
Maybegeek intaan gabagabay barnaamijkihay training-kihay urine analysis with microscope examination meel arays mayba rajay intii oo falbadan halin kordhiyay maamulka macallimiinta jaamacadda mayba ma had celiyay dhammaan maamulka macallimiinta jaamacadda in macallinka iska hooli oona dartaana waqtaha waqtishii ham hanlumi oona soona yani in faa'iideysan training kun inkoy
maybal ha idiin magac sintin ee magayo bel ee ku tirsanaa ardayda jaamacadda Bay University ee geekay ba maanta ka dhamaaday training kihay urine analysis with microscopic oo maanta sheegada safar aniga iyo nin fancy ee weeba antu maanta dhamaan maamo ku jaamacadda dhamaanta ku maanta naga dhamaa saatay oo ay ku lifaysay soo kaliyoon ee weeba lahaa insha Allah in si kordhiyi maana trainingina oo ay ku kaalays oo ku faa'iideysana
ayaan u maayay Ibrahim Hassan Ali ee tusana jaamacadda Bay smarta sigis nars ke kulli banin qowday jaamacadni aan qowtay een course urine analysis and with microscope kaasoon oo hal 1D high alxamdulillah safeelan ka dhamaaday wali ballaha een sheegada jaamacad ayo maamulshe kaasoo jidid badan biyaan saadadeed oo kordhiya masaafada masaaqoonti oo masaa wali baan kordhiya improvement badan sameeyaan wali ballaha anti sas iyo sufeelanti wali baa dadashay si kordhiya inshaallah oo wali barajaan intii wali baa sas sufeelan ku wanaagsan ku faa'iideysan inshaallah.